zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki turashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe.
Umuhanzi w'umuririmbyi Cecile Kayirebwa ni icyamamare. Madame Kayirebwa amaze imyaka irenga 50 ahanga akanaririmba. Indirimbo ze za mbere zasohotse kuri Radio Rwanda mu mwaka w'1965 zirimo Rubyiruko n'Igisarabuge. Ariko iyarizwe cyane ni Banyarwanda Bategarugori, indirimbo yafunguraga Radio Rwanda isaa 5 z'amanywa. Uyu mwaka Cecile Kayirebwa ariziza imyaka 55 ishize indirimbo ze zumvikana mu ruhame n'imyaka 73 y'amavuko. Amaze kandi gusohora album yise Urukumbuzi. Ijwi rya Amerika ryamuhaye ikiganiro yatumiwemo n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana ukorera i Londres mu Bwongereza.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri uyu munsi turaganira n'umuririmbyi w'umunyarwanda kazi imena muri benshi Cecile Kayirebwa. Cecile Kayirebwa ndabashuhuje.
Nawe cyane.
Mukomere kandi murakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Yego namwe mukomere.
Urakoze cyane kuza ku ijwi rya Amerika Cecile Kayirebwa. Nagira ngo mbwire abatwumva ko muri iki gihe kuva ejo bundi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 wijihije isabukuru y'imyaka 73 Imana imaze iguhaye ubuzima. Nagira ngo tubwire ukuntu iyi sabukuru wayijihije, cyane cyane ko hashize imyaka myinshi uririmba waririmbiye u Rwanda, ariko ubanze utubwire uko wijihije isabukuru yawe.
Isabukuru y'amavuko ntabwo njya nyezeza cyane bikabije biguma hagati muri familia, yuko ahubwo isabukuru inemera nuko anayitojwe n'iwacu na data wanyise Cecilia, kubera mutagatifu Cecilia ko yari umuririmbyi kazi akaba n'umucuranzi w'inanga, kandi nawe akaba yarakundaga kuririmba cyane ari n'umuseminari. Umuhungu wanjye tubana hano i Buruseli, ubucura bwanjye tena yarantumiye arambwira ati turamenye, ati ntugire ikindi ufata, ati uyu munsi njyewe nijye gutumira hanze tugasohoka. Anjyana muri resitora n'abantu bo muri Lezire mu birwa, nuko tukagenda tubisagirira rwose tubiganirira
mu kanya. Rero navugaga yuko uyu mwaka uhimbaza isabukuru yawe ni nawo mwaka wasohoyemo indi nkoranya y'indirimbo wise Urukumbuzi. Nagira ngo tushyireho akaririmbo gato ya kimwe mu nkoranya y'iyi Urukumbuzi. Indirimbo ukunda muri izi zose ni izawe, ariko iyo ushaka ko turi buhereho twumvisha abatwumva hano ku ijwi rya Amerika ni iyi? Hitamo nka kamwe twumvishe abatwumva.
Umuntu aba yarayihimbye yikunza yishaka yimazeho iminsi, uvuga rero ngo uzihitemo. Cyokora ushobora gushyiraho yitwa Buzukuru.
Reka nshyireho Abuzukuru tuyumve gatoya, hanyuma twumve ukuntu imeze.
Yego.
Thank you. ijoro ryihanyu mubirwa wahuje inyanja ngari na muhazi turagwira mami horereye mfura yanje mana mami horereye igisana hatwari cyanga ihorere gisa ntiwa inyirwanda ihorere gisa n'ababyeyi bombi ihorere mwana w'umwana yadi mana mami horere mfura yubuye yita bwanjye mana mami horere.
Mumaze kumva abuzukuru yari indirimbo ya Kayirebwa, ntabwo tumvise yose, turaza kongera tugende tuyishyiraho, turashyiraho n'izindi. Iriya ndirimbo abuzukuru kubera iki ari yo uhisemo, ariko se ubundi wayihimbiye iki?
Nayihimbiye abuzukuru banjye, ntabwo ari ibihimba umuntu atabira, naba aririmbye batoma amazina yabo n'ibisingizo byabo, mbega n'indirimbo y'imbabazi z'abana b'abana.
Ariko Kayirebwa waranzwe no kuririmba indirimbo z'ibisingizo, indirimbo ziratu Rwanda, indirimbo z'ubutwari. Uretse ibyo ukomora kuri so waririmbaga kera kiga mu seminari, impano yawe ubona yubakiye kuki?
Urukundo pe. Byari byo nta nubwo mvuga ngo biruba uko byose si inkunzi, kuko bimbamo gusa birizana, ntabwo ari ibintu bishakisha. Simvuga ngo ngiye kuzahimba iyi ndirimbo iba yanjemo, icyo gihe ikaba ari integeka rwose, kandi ntegeka kuyiririmba. Ubwo ni nashatse ibyo by'abuzukuru banjye kubaririmba, harimo n'iy'umugabo wanjye nasezeragaho, hariyo yewe hakaba n'izindi z'urukundo, hakaba n'ibyo mbese urukundo rw'abana, urukundo rw'abantu.
Mu kanya twavuze kuri umubyeyi wawe usa n'uwagutoje kuririmba, nawe wamutuye indirimbo iyi wise inzozi data yandoteye, watubwiraho muri makeya?
Umutwe wayo uravuga byose mu by'ukuri. Inzozi data yandoteye nahoze vuga nti kubera iki ibyo bintu byabaye cyangwa bikaba karande nkabikunda, ko nari barivuze turi 12 akaba yaraturiringishaga buri mugoroba muri vakansi igihe cyose, ntabwo twagera kurya amatutaririmbye n'izacu n'izo yatwigishaga nk'ikiratini n'izahinduraga mu Kinyarwanda ngo tubyumve n'iki, twabaga tutaririmba nawe ntagiye atabaga aririmba agira bagatati avuye ku kazi yitaga yitangira akiririmbira rwose, bamubwirwaga nuko atashye twabwirwaga n'ijwi rye amanuka mu kayira kazazingi, maze rero kunyita Cecilia. Hanyuma kandi nkakunda ibyo bintu by'indirimbo nkanabikora nkabigira n'umwuga, bikanyizanamo ubwabyo binyitegekera, ntatekereza ko ari yanyitiye Cecilia ko yari umutagatifu w'abaririmbyi, noneho ajya kubona nkabona nanjye nyize ngiyemo. Havuga rero ntireka mbabwire uko nakabije inzozi data yandoteye, numva rwose mu mutima wanjye ariko nembyemera ko yazirote, hanyuma njye nkazikaze.
Nizisabeka ihimiga nizo ntorese, nimutehembere umanzi mwabakobwa mwe, muntegera amaboko mwababyeyi mwe, nkomerize nsingize uyu mugabo wampaye izina ntakazibagirane. Ahora yishimira umuhogo yahawe ngo abyine urukundo gusa gusa, niko yahanyise Cecilia akaba ari icyo mfana na Kiliziya.
Mukanyo
vugaga yuko iwanyu mwari 12 hari indirimbo wise ntumwa zanje izo ntumwa zawe ni nkizazindi za Yesu
wabitoye noneho neza 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 ka mubanga nibyo
ndifuza kuyasangiza bumva ijwi ry'America we
ndataje gakindirimba akatubwira ngo uzazamireho ko muri ntumwa zanje urumva ngo nimukunda nkuko nange nabakunda. Azo rero icyo gihe ndibuka ko na mama yitaga itegereje akavuga terega buri ajya yitirira Yesu ati ngo yarda ngo ni 12 ngo ni mwaka ugasanga nyine bibaye ibintu byo kwikira ariko ibyo yabivuga agakomeje iyo nyiye rwose uyumvise wayumva uko nabitekereza ntitwabaga twicaye kudusandi nuko tugatera utayagiwe agatera habaga hari utayiwe buri mugoroba.
Reka nyishyireho gato yabumva ijwi ry'America nabo bayumve kugira ngo bumve ikintu dukora mu nganzo hanyuma dukomeze ikiganiro.
Kera tukiri bato cyane, kera tukiri twese, ugajyaga bugoro wa nkuko tukicara tugatarama. Moga wawege kaka eda toto byaruriya namaso yimba waze umugore kibazumba bahatunyuza mamaso ukuzo ukabasaba bati bose bazahamenyerewe yuko muri ntumwa zawe na twe twabakunze bose bazahamenyerewe yuko muri intumwa zacu nimukunda na twe twabakunze
yari intumwa zanje indirimbo ya Cecile Kayirebwa iri kuri album aheruka gusohora yise Urukumbuzi ko wabyaye ugaheka ukagira buzukuru ukaba wenda kugira ubuvivi nkakwifuriza kuzagira n'ubuvivure none iyi indirimbo nguzantera irungu aguteye irungu atagiye hehe
none umwana wa numwana wa murumuna wanjye wasinyajyaga gushingira ni nkuko nuko akunda umuntu arindira umukobwa ukaba avuye mu rugo iwabo agiye iw'abandi bitera agahinda itera irungu ariko ntabwo bitera agahinda itera ishema ko umuntu aba agiye kubaka urwo yakuze ariko bitubuza kugira irungu abo avuye abana bacu iyo bagiye turaringira baradutera nubwo bari umugisha kugira ngo bashake nabo barongore cyangwa barongorwe cyangwa hanyuma babyare nkuko natwe twabyaye ni ibyo navugaga ntuzadutera irungu
nziza mukomeje kumva ijwi rya Amerika turi kumwe na Cecile Kayirebwa umuremure mubareshya intwari muri benshi waririmbiye Rwanda karirimba Rwanda karemba intwari z'u Rwanda akaririmba urukundo akaririmba ineza Cecile Kayirebwa muri iyi ndirimbo hari muri rutonde rw'indirimbo hari yo wise ubutumwa ubwo butumwa washakaga gutanga nubuhe
ubutumwa no gihe cya jenoside no uko numvaga urabona uko bajya bivuga bati kana se bamutsinze mu gahuru yagiye kwihisha cyangwa se bamuzumburishije imbwa cyangwa se urabona noneho nkatekereza umuntu uri muri ako gahuru waharaye yihishe yumva induru zivuga imikoro ibintu byose abana barira abantu bataka mbega basamba cyangwa noneho njya mu mutwe we nkibaza ngo watekereze atumye rero ubwo butumwa nigiye busohoza birasa n'ahari konkrete ariko
uya birumvikana cyane
tuze mu mwanya w'uwo muntu nkavuga ubutumwa rero nkavuga ubutumwa bwe avuga ni ngo muramenye ntimuzabimbwa urukundo n'urukundo n'ubutwari gusa nta kindi avuga ko ashobora kuba agiye gupfa we yazi ko agiye gupfa nako yari agiye gupfa
Ibukani impamo maganya dore imyaka yari kubyisaye cumi ngiye bumje magumya magumya birindi impamo ye mana we
none haraho se ihurira niri yayindi wisamataje ni nayo yanyuma niyo ya 10 nimwe rekanye kumvishe gatoya
gahinda beko numva ndemerewe niko numva mfita gahinda seko numva ninjiriwe beko numva mfita gahinda kumucyo wanzukanyihisha Mutima, mutima wanje, kwari wowe tuvugana hanga, ko njya nkubaza ukahansubiza, none ho si ibiniki. Amataje iyo ndayahanze
none se iyo harahihuriye niriya ya mbere ye ndavuga iriya twa wansobanuriraga y'ubutumwa
oya y'ubutumwa ni ibitekerezo nagiye mu byo umutwe w'umuntu uri bupfe byanze bikunze kwerishije mu gahuru igihe cya genocide iyi ngiyi niyo nahimbye niyana hindi mugabo wanje ubwo na sobanuraga bitekerezo nari mfite icyo gihe cy'uburwayi bwe kuko nabitekerezaga ariko nabonaga uko agenda acendera nibyo rero iyo mvuga nyine nkabwira Imana ngo uramenye ntuntanye nawe ko numva ninjiriwe ko numva umutima wanjye wanze kususuruka bigenze bimeze bite ibitekerezo rero byinshi ngo nari ndwaje
hanyuma hari n'indi wise ngo mbatsinze igitego
mbateze igitego yani iyo urukundo niyo kurata ubwiza bw'umukobwa ariko kandi iyo ngiye none mubwiye ni extra ya y'igisigo kirekire cyane cy'umugabo Rugamba Cyprien itwa Mariba Temba Hamaribori mbega ni iyindi nka Mariba Temba Hamaribori nayo narayiririmbye ariko icyo gihe nareze iyindi extra yo hagati ku kundi igisigo bye cyane noneho nkabishyira mu majwi rero no muzika izo n'ebyiri maze kuririmba igisigo cye nkakiririmba nkagihimbira amajwi n'imuzika
mbateze igitego ukuntu gukunda naramubonye yeshira agahinda umutima utangira kuvume yera urukundo ruvugiye.
Ariko rero ubigenza ute kugira ngo ufate ibisigo bingana kuri bifate mu mutwe?
Ntabwo mbigenza ra ntabwo mbigenza namenya mbigenza neza nyine ufata umutwe wabirimba kuko iyo biri muri melodi byo rwose biroroha. Biroroha kuko bijyamo biriya sikiva muri sinzi ukuntu nabikubwira biriya ndika mu bwonko bwacu. Nta n'ikintu umuntu nta n'ikintu kigumamo rero nk'amagambo ari mu majwi kuko hari ahantu amanota aba ari muri memwari yacu mbega mu bwenge bwacu n'ukuntu ndikubwira rwose reba bariya abantu bivuga cyangwa agasiga akamara nk'iminota icumi uvuga ariya magambo yose yakurikiranye kandi na ritme yayo n'iki byose ni ibintu umuntu aba afite by'impano y'imana cyangwa
uya ndabyumva Kayirebwa. Njya kuza muri kino kiganiro buryo njye gukora ibiganiro nkunda kubwira abumva Ijwi rya Amerika uwo turi buvugane ndetse bakambwira bati uze kumumbariza ikibazo. Iki cyo ntabwo ari ikibazo bampaye ndi bukubaze, nabibwiye umukobwa wanjye ko turi buvugane kubera ko agukunda cyane. Umukobwa wanjye yitwa Ikeza, arambwira ati umusabira ikintu umubwire ko nkunda uko aririmba umubwire andirimbire. Ndabwira sindamubwira kuririmbira iyihe ndirimbo, ndibwira ko hari n'abandi bana benshi mu Rwanda no ku isi yose bifuza kumva kukumva uririmbye batagutunguye, ariko gira akaririmbo ubaririmbira abo bana harimo n'Ikeza cyanjye rwose ubaririmbira akaririmbo ushatse bakumve baryoherwe katari kuri ya rubuma cyangwa ari kuri ya rubuma ko ushaka kose kakuje mu mutima akapela.
Ariko agace kangana n'urwara, ariko
agace kangana n'urwara rwose
reka mubwire iyo ribone imbere umugabo wanjye nene naragiye muri vakansi ndatsinda cyane, ntabwo ari muri vakansi ibyo byari vakansi ariko harimo n'imirimo.
Urakoze cyane rwose. Ni hano turangirije kino kiganiro twari twateguriye abumva Ijwi rya Amerika tuganira namwe Cecile Kayirebwa. Nibutse abatwumva yuko muheruka gusohora album yitwa Urukumbuzi ikubiyemo indirimbo 11 zikaba nazo twagiye tugarukaho tuganiraho. Hari akajambo mwaba mwifuza kubwira abatwumva mbere yuko dusoza iki kiganiro?
Gukora iyo uvuze ibyo byiza ni no kuranga naho bazikura nk'i Rwanda bazikura mu Kirezi no muri Caritas Design, ubundi bakazitumira hano mu rugo bagifitemo amapaki na za zindi no kuva kuza kera. Nubwo biracyashoboka ku bantu bagikunda album kuzitunga nuko zisa, harimo n'inyandiko zayo amagambo yabyo harimo n'amaposhete, urumva ni byiza kumenya iyo mavu n'amavuko y'ikintu niba usanga ugikunda. Abandi rero bakigira kuri YouTube nuko nibyo, ariko abakunda ibintu nk'ibyo otantika bikunda koko yabikura.
Murakoze cyane, ndabashimiye cyane kuba mwemeye kuduha uyu mwanya wanyu ku Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Murakoze namwe cyane, bibuka kuganira n'abanyarwanda n'abakunda uyo muco n'izo ndirimbo n'imbese n'izindi zose, tukaba tugira aho duhuza tukaganira.
Ndabashimiye cyane.